Yeah. The boss on this one. I told you we taking over. Taking K City to the next level. Yo, flex fuck. But who need Vituko, man? Yeah. Listen. Vituko.
Yeah. Vituko, 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 kukwe hukutele Vituko. Vituko, 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 kukwe hukutele Vituko. Kukwe hukutele Vituko, 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 Vituko. Kukwe hukutele Vituko, 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 Vituko.
Mugogo. Similani mizichenda Salamu ni bule swanya kuza chazi ya sena Yeah, tereni ya kwehu Hii ni barua ifike parese sena Namanya ni namanjika kunena Haswara kwanza ni hongo kuku Kenya Riri ni shaka rirofunga taka kenga Dogo wasundu wa riho gbira na kapienga Mada wakufushwa nduguze huni mateja Kama na kufu za kutafuta tetenga Zuni na nizala ngikira kwa ni kakenga Mikumo na honze na sindano anadenga Vina ni konya unongo na ngiraze Gala boda security tatu na kiraze Nuka na zuza vina mbaze Smanya kala uo sikizaye unambaze
Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Kukwe hukutele vituko, 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 vituko Vituko, 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 vituko
Oko funia nji makafiri ni achache Sande ni siku ya kukala makatange Afedike hanizo sadaka ni za kpakwe Pande agule gari ya jenge kpakwe Funa kusera bada muda funa zuta Mana mashagare roga na nyufa Ukizi henda kitwa siku zizi unafutua unanyutua Uriche family baki zuta Aho watite wana manyata papusha Na manyato fote shash kush na arusha Mungo kakitwa ni ulongo na ninji luga Kuhumira binu feki ili kupata bunda Cheki, kakuna kazi si freshi Iza fika mira vija na hufal kesi Naona ibarua mwisho ndareha tetesi Richani sepe tena harako pesi
Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Kukwe hukutele vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko Kukwe hukutele vituko, 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 vituko Kukwe hukutele vituko, 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 vituko
Yeah, you know how we do it right here This is for my people in the hood, man Kicha vituko maze daily Maza chazi lo ni mtana C-I-double-E-R-B-A-S